Igama lam ndingu-Amila Skhephe, ndiza kufundela incwadi ethi Umihlali Uyadanisa, ibhalwe ngu-Amy Ayers, Kuthi Ngqayimbana noMatona Fetman. Ixesha lomboniso omkhulu wasesikolweni lalisondele. Bonke abantwana babefunda ukudanisa, belungiselela olu suku lukhulu, kodwa uMihlali wayekhathazekile. Wayenexhala lokuba angawulibala umdaniso ekwakufanele awenze kumboniso namaqabane akhe. "Ungakhathazeki, ndiza kufundisa ukudanisa," watsho umama.
"Andifuni ukuya kumboniso, andikwazi ukudanisa," wakhala uMihlali.
"Awukwazi kungayi kaloku, sewusondele umhla womboniso. Jonga, umakhulu ukuthumele isipho." UMihlali wayengenamdla wokuvula isipho, wayenexhala ngongakwazi ukudanisa. Mhlawumbi kufuneke ajonge ukuba kukho ntoni ngaphakathi. Azisentle izihlangu zokudanisa ezithengwe ngumakhulu. Umakhulu wayengumanqanqa emdanisweni. UMihlali waqala wadanisa esikolweni namaqabane akhe. Wadanisa nasekhaya. Nasemaphupheni wayedanisa. Kodwa kwakufuneka aphumle, yayimini enkulu yomboniso ngengomso. Yafika imini yomboniso, uMihlali wadanisa kwaqhumuthuli, baqhwaba benovuyo ababembukele. Thini? Kanti nomakhulu wayezile ukuza kumbukela uMihlali edanisa.
"Makhulu, undibonile? Ndidanise njengawe."
"Wenze kakuhle, Mihlali, uyincutshe yokwenene. Ukufumana le ncwadi kunye nezinye, qhagamshelana no-www.bookdash.org."